Westside Music Block.net.
It's a boy. Chiseman, aka Flavor Junior, knowledge, wisdom, bonse vidi muli nai. Aha!
Mr. Fresh.
Kupeza one pin these days ni kupanda. Ativa mushe venze mtime ya kaunda. Apa peni kamba imwena unga wanalunda. Timbelele chifundo isewe na tizisunga. Kupeza one pin these days ni kupanda. Ativa mushe venze mtime ya kaunda. Apa peni kamba imwena unga wanalunda. Timbelele chifundo isewe na tizisunga. DI economy, vintu vavuta. Kweli choke la life ni yokosa. DI economy, vintu vavuta. Tinaya mboka ngiwa na yogula kwa mafuta. DI economy, vintu vavuta. Salari yose isiri la pali futu. DI economy, vintu vavuta. Kweli choke la bambuti kakuhutu. Good life ili kumanyuka sama. Ndiye kwa mene wango jela mashawama. Youth empowerment kuna still wona. I think we are dozing guys it in a gona. Nifunako one day nikankaleko mwanga bari. Nisunga vantu sindi necha beyo bari. Nale manavo vama John Solio wari. DI economy I think ya power mvela. Chipisa kufudu ngati fiwewe ya dula. First nif nseko saladini zingati. Vana vangono vambo nkala che magadi. My sisters ivatu ni mameti kumayati. Vevi chiti kamugeto imwevini mvesa sadi. DI economy life ya tivuta. Tayambo kangi wana yogula mafuta. This is my best letter to DI economy.
Timbelele chifundo isewe na tizisunga.
DI economy vintu vavuta. Kweli choke la life ni yokosa. DI economy vintu vavuta. Tinayambo kangi wana yogula kwa mafuta. DI economy vintu vavuta. Salari yose isiri la pali futu. DI economy vintu vavuta. Kweli choke la vavuti kakuhutu. Zedi chalo chatu one Zambia one nation. Veni pita mosininga chitemeshen. Uku kweli choka niyorimba situation. Olo niyo ipachabe ii generation. DI economy nilina question. Zaladi na tomato sikwa na mteni kwacha. Ivive mwachita kaleza ni mento tocha. Wena nguangena nchito na mameriti ofoja. Kungena nchito these days ni kuwasha ndiye major. Bali anakamba educations for free. Kutenga marizout futi muni funsa fee. Economy ya dwala hustling ndiye kiwa. Nifuna wana wanga ile waka mweko tea. Apa niyo limba kulibe ati ndiwe kada. Tie ngene kama as long as ndiwe father. Pali ndalama these days pali mada. Kupeza one pin these days ni kupanda. Ativa mushe venze mtime ya kaunda. Apa peni kamba imwena unga wanalunda. Timbelele chifundo isewe na tizisunga. Kupeza one pin these days ni kupanda. Ativa mushe venze mtime ya kaunda. Apa peni kamba imwena unga wanalunda. Timbelele chifundo isewe na tizisunga. DI economy vintu vavuta.
Pampa rompe rupe. Pampa rompe rupe.
DI economy vintu vavuta. Salari yose isiri la pali futu. Kweli choke la vavuti kakuhutu.
DJ CB on the track.
Downloaded from westsidemusicblog.net.